Studio 80 Halaji Malifu.
Ɗo yo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to ɓoggi janaga fandu hala Mamadou Samasiku jam wali sakraɓe heeɗiɓe. E cakta yontere nde bomboje kewɗe beɗɗama dow gallure tumbutu wonande terusi en bonandaji kewɗi taykama. Jukmuji sida woɗi mbiyanne fewde Niger torri sanne jamare laamu gaw yimɓele goyti kettiɗo laccugu ñamruji yogaji. Gullirde o yam fabike déplacé en Bamako ɓe fola jaɓe tottama kaki kewɗi ɗiɓe tewti nonno ɗi gondi sembe kabaruji amen hande bete altinere noga jetti août 2023. Bisimilla sakiraɓe. Ñande noga jeegom août 2023 terusi en mbeɗi ke bomboje mbiyanna dow gallure tumbutu le dende bajjinde bonnadaji kewɗi taykama holtama wiide ɗum neɗɗo goto heddike hen joyom barmi ɗum ɗo waɗi wattu mo larmi Mali no wondi rewude men guɓe kaptoje iwde ber Juliette Koulibaly wonko heɓanen keeda fastango sita sidiɓe.
Leeɓi kabaru yaɗata hoore ɓe magal paɗe leydi Mali ley doggo guɓe lonɓe hiite le nokku noddirteɗe beer wonko ɓe waɗi o masiba le genndi tummutu nde o kabaru hollitama wi bumngaji joyi wonko ɓe felli le genndi tummutu tati saami le deene noddirtene bajjinde ɗiɗi saami le deene noddirtene bangumi faru ɓattago luumo bange banque BMS ɗi bomuji waɗi bonolaji sattuɗi sanne ɗum ko holliti yogaɓe jooɗi ɓe ni genni saabu leewi maɓɓe yimɓe jeegon wonko barimna to ɗi bomuji faɗɗa to yimɓe lonɓe hiite ɓen suka goto heddiki hen fa hannde leewi communiqué magal paɗe leydi Mali yimɓe nayon wonko barmina ko naɓa doctorore magal paɗe leydi Mali ana wonde waɗi immadaraji fa hannen ƴewde honane ɗi bonolaji waɗira fide dabri kasin yalla yimɓe waɗɓe ɗi bonolaji ana heɓa tonge ñalmon goto caggan o masiba waɗaɗo deƴƴere fuɗɗike matirile genni tummudu ngal alan ɗum ko holliti jamare saabu ko heewi hannde ana wonde waɗde golleji mumen ko naari bangal jagoji e nandana muɗum ni lumuɗin meccutunde wi giddi dawargal beer ko tawa junngo ministement hewtile juuɗe magal paɗe leydi Mali le sappo e tati lewru uttu lafi deƴƴere ana satti le laamu tummudu o watti
dunken denagu yogaɓe holti wiide ɗum ɗo mbiyan ɗiɗo bonandaji kamɓe jaadin sukoɓe fewde jamare nde ne holta basal mabɓe ndennoɓe dardala mi mari gollitide jamare nde yalla ne hewta holare ɓeɗo bol ulayu dunke denagu wonko hanni kanko Alima Yatra keɗa festango Alsisé.
Ɗum gondi wadde jonko ka ana serti e koɓe gaɗanno arande ko sababuji ɗiɗi woni hen ñalawma hannde o immadaraji gonduɗi waɗede fewde raffi ndenago o moƴƴana terroriste en ɓe ɓuuri fuu le région Tombouctou to meɗen jogui to ka amen mawɗo mo ministement wonnole muɗum ɗoni kamber gartuɗo e juuɗe magal paɗe en ɓe ɗiɗo ɓal muɗum ndu terroriste en ɓe fa yetto guɓal ngal ɓe noddirta sema ana miili yimɓele gomɓe toon ɓe jambi ɗum en gouvernement o ana hani wadde ko wawi fuu yalla yimɓele gomɓele ɗiɗo nokkule kulle ɗeɓe kasindini e muɗum eɓe keeɓa heɓude ɗum ɗe nokku o heɓugol ɗum e hoore hakke maɓɓe
sakiraɓe mbawtuɗa kalaji mawɗu kabarajima banga bema amen facebook hayde twitter gilla ko jumkoji sida waɗama fewde e Niger mbiyanne nokkuji sahar leydi ndi hono gaw ansongo jiidi etiyalaji kewɗi bangal mbiyanne cogguji le lumoji ɗi ndenno ɓuuri fof ɓiɓɓe jalloɗe ndenno iwde e ɓiɓɓe leɗɗe kañumno kulle kecce honno iwroji hedde Niger e kulentireji kewɗi goɗɗi kanko Esta Diara honko heɓani dow faaba mbiyan heƴaɓe e gomɓe gaw ansongo keɗna fastango Alsisé e sita siɗi ɓe
ele wi oɗo julajo ansongo mo yiɗa inde muɗum haale ɓiɓɓe leɗɗe fayetto kulle kecce ittiteɗe leydi Niger hono lemburu konkon fayetto namasa muti heɓere le lumongo
lay ana tiiɗi ɓiɓɓe leɗɗe fe goten heɓataken kasin cakuru lemburu ana cotte fa ujunaji jeegon pomme de terre ujunaji joyyi kulle ɗe fo ana tiiɗi bagage wawa fe naɓede kasin saabi lawol hakkude bene e nigéria fo ana fuɗda hunde fo men wala kasin
gotel muɗum woni ko tayka gawo oɗo julajo goɗɗo kañedu holiti wiɗa adugol ɗeɗo kulle iwde ne ndiɗo leydi tiɗɗalaji fuɗɗi matede muɗum ɗum saabi so cogguji majji ana tiiɗi
tiɗala ɗi ñamiriji ana nayri bangal lafde heɓde naddude ɗi kulleji ƴiwanɗi leydi bene naata leydi Mali kilo jaaba ana cotte temedere e deɓe pomme de terre ana jaaha fa temedere e cafaɗi jitti
ɓeydagol cogguji ɗi ana wodani fe essence oɗu mo litre muɗum goto iwi temedere e buddeɓe yettike teme ɗiɗi sefa ansongo le wi yimɓele jooɗiɓe toonɓe
min temeɗen jetɗo kamɓe déplacé en galleji déplacé en totama kaki kewɗi wonande OIM ndenno ɗum waɗi ñande almumari noga joyi out le kawrotal mbenno to gollirde leydi ni humaniɗe yirwere ndenno ɗum bamkoɗo wi kamɓe ardiɓe OIM ɗum ɗo yo yillaji ɗi holti noon kamɓe déplacé en ɓe ndenno kanko Abdourabi Abba Aboubacry ag Mamadine Yatra tawama toon wonko heɓene keɗa fastango Alsisé e sita siɗiɓe
yimɓele gaɗanaɓe oɗo balla ka holiti kuyal muɗum en sanne saabi le wi maɓɓe ɗum waram latade sababu sababu be darano kuleji kewdi ibe kasindini e mudum. Pascal Rangers kany woni horejo OIM
on a plus de 7
me wonga ko yata galleji temede jeddi be jama mudum yata fayibe o nyaaji tarton yogabe mebbe hebdam to walta yogabe do hokkama kaake ku pabirte ben gobbe do hokkama nyamiriji
ngadna be balla odo holiti kuyal mudum em hamma jallo kany woni ardido yimbe le egube eude jonde mu em jodi be falaje
nana ka fencha hokki am kulle fa heewi woni basi ngaji nyamdu en nanan mudum do yo balleku mom hebi jungo development social de faba muya leede japon men beltigen sanne men yetta be
o yem modi o do balla fewre be do yimbele le faba muya ambassade japon le leede amendi yimbele egube eude jonde mu em le region aji moti bajangara e duanza o do balla wadana
mer mbien ngallure kita sur ibrahim dabo iwi hen nyadi noga tati out bamako do den no sutra mako wada ma nyal alkansari noga e nay out le ngallure nde mbien sudu mako to kita jalaya non le deuxième ko man le mandam ko dabo wonno kan le kanko maire principal commune o den no le ko be nabbi ko uba ma le den no e ko besere iniko dum on ko kanko dabo o yeli non gila o wuri fande le kabarudi ci lollo dido bol festival kuramali yo lewru otobre warurdu yudi noko e jeddi tugaade noko e jenaay mudun salif kuita hore jongal do kawtal humti dun nyande aljumaare ne ben bamako do fanda mudun woni sembinde dental guiné mali bangal finatawa mohammed kuita woni yubno golliji festival gal o haldi fatmata kuju ya fodon halni fatmata kuju dabreji piadi hen bangal dena ku kawtal gal keddan fostan sita sidibe
Monsieur Ton promouvoir en premier
lieu met yelo anandere fu leedi malika e leedi gine dokkundura juude sabbi be de leedi didi fu hannen an hasingin e djien e dejere e dokkundurgol juude yembere ko warta wade le obbartidi bo ana nari bangal jimi leedi manden misali jimi kanko ndedetede salfu keita kan yimobe ko heewi dou e leedi malika e leedi gine fotti en yembere men noddi hore leedi burkina kendi wara fotta en yembere dou yembere mawne hannen hakkune de leedi didi sab mangal pade de leedi fu fotti en yembere ana heba jamare yalla par torre fu maté hikadu on a rawné non
mené bien assuré comme l'année passée
le yotre meden vérifier hande memno hala ben bismigol kambe solo sabe burkina e mali wattu sobe je niger nono dum do wonno de ressources ngaydi e chakita yonterende den no kanko draman mo gawdi madraji lan be dro famu kedo na fesdango sita sidibe
li o video goto yaho e mintaji de ko yowi ayi an jama an hellina mangal pade o video goto yedamali bale whatsapp ko heewi ko hollita tawi mangal pade leedi burkina faso kan en leedi mali naati leedi niger habude mangal pade jabe fedde cdo gadum pene balaje kirin li o video goto mobile fe gotin wala ton jiyangi inde habato leedi mali ko inde mali nasado mudun le wi kango noddata usmani mamoudou hokko kabar leedi niger o hollitiwi o video goto do yedamali beme ande li leedi niger gabini mudu ana sirti e binni yedaadi do beme ande leedi maldo o holliti fa hannen wi dum mangal pade leedi niger tawabe ana hakkila kerol hakkuna leedi niger e leedi bene le wi kanko yeda o kabaru jiaadu leedi niger o holliti fa hannen wi o video wadama gidde alal sappo tati lewru out dun hollitida yugol mangal pade leedi niger wolle warta leedi mum en gadum wala fey mangal pade leedi mali ka e leedi burkina
bangal moddi kabaruji amane yontere jabbina de buttingul den ya wara hakune duanza boni gawo noddango ben amiri en bangal omtugul de ben kalti dal hakunde kamisin be talgurdu ben kany singul talguru hakune be leddi di moddi kabaruji di ben habani en jadata mayke kedan festango sita sidibe
e futuna kabarji met e yontere ko naari bangal batu wadado to horebe fina tawali genni bam ko yontere jabbine li o batu horebe fina tawa janti honone dabire fiirta yalla jan e dejere ana hebe hakkune jallini din kabarji yontere kase ana naari bangal udutunugo lawol hakkune duanza boni e gawo mublaji fuddigen dugude dungol lawol kabarji yontere ana naari kase bangal signinugo talkur ko noddirte pacte social ko wadanoge e joyi lewru out hitan 2023 nous talkur signinama hakkune gouvernement ka e balle syndicat yalla ana hunca torraji murtara golle ko matele leednin letti modde nde yontere masiba goto hewti genni tumudu cegan yimbe lonbe hite fadditum bumngaaji ne aswere noga e jeegon lewru out yimbe nayon barmi le o masiba netto goto yonkimi hiddiki hen kabarji medde yontere annari kasi bangal cubaagon horejo fema foot ko han wadede noga e jeenay ndun lewru out feso tama horede hando cubede ana udda o watti horebe fifa hollitti wisareji wadon di woteji an hani batede to pellede fu e damudun
teddi fayri han jarama sidibe sagram pawi do katene kabaru jom hande mi ton don wosat fof mo hebde yotri jam men yotri su tammi e mbiyen application mudon yo bangal play store do seden yotra meden magazine yetere meden hande yo ben magazine hawalo dun environnement den wodi yowi do rewbe na ben bottobe nyamaji den no hawrintina kulintreji kewdi butulaji ben manaji e cub ben kanyi dun jande e ko nande mudun yalla yewide dun den no kebal ana hen ka dum yata fi tiagal titala gollire dun ha sindini fa hande fabade e wi dun kembe kanko Mohamed Baba Kunta on ko hen bangal mudun ketem fastango sita sidibe e alisisi en nyallejam
Bedane nafa ko woni mako le jardin wi o do golle mo mi gatta o nafa bo sanni hawal mo uita boodi ni kule de sabi fe goto dulla wi le tundi yo sababu nyawuji
bare ni no ko be yoro yoro bana be
kanko amnata keita ko he mako rewbe ana wada di golleji tubaade kule kidde le nyamarta ana mata be rewbe li genni bamugo nukuji ton nyamar yippete ciagan torraji mata de ngal gollal be hulliti ben heba hen almasaddaji mebbe
nere te ya nyamal chele ne
wattu no jom suudu an o wondi suudu tundi mi saifitan dum itta hen hunde fu ko woni bidon jande fayato manaji kalsi kebete do e ko min jeyata ko an wawi latal sababu walude min daranade kulleji kewdi le galle amen na gollal gal ka yata ca gal farati
le leedi mali pelle ko heewi ani feeta handen be mu'intunugon di kulleji kiddi cubetedi le nyamarde misali societe noddirteedo sanuva o societe holliti ana cubot e kulle kidde do nyamarde mu'intino dum mahamadou abdoulaye traoré kanyo directeur général société sanuva
parmi ces catégories
de hakule tundiji dum tubatadi mi bama misali mudum edo manaji di mi dem bawi mu inirde dum tabe fayato joddorde mi dem bawi mu inirde dum tabe biroji fayato chemijiji di deleji wawi resedo le mudum
document A4
le genne segu rebo ko heedo ana wonde wadde di golliji goti misali kango debbo noddirta e sata jara ko holliti kango e rebo heewbe ben wada di golliji tubagon kulle kidde li nyamarta
manaji di wonko hebete e mudum faiso teme de sakiji mudum mi kawrintini do ngorobe sodde dum be baman dum fey landata ko miden bawi hebule hem unayi noga yaade unayi dewi
tubade di kulleji le nyamata mo intino dum ana hasingina hannen e balleku lewi yimbe andan kabaru di golleji lewi kango sumana kulbali kulleji kidi tipite de nyamarde ana nato sabe bonude hawaluji do nato sabe de kuteji hebdi hannen li welta ko watti
je pense quand même que il faut mieux organiser
minka mi wawi wiide gollangal an hani ko ndu wadirte ni haybe rewbe be jangine fagata hono wadirta dum be dokke do kaaki gollirdi mawdi faawale be wadde dum ko hada ka ni woni bidoji cubeteedi ele tundi nawtere fa nyawnduji watte mudum won e bidoji tawateedi poson woni mudum suure tundi non nafa woni hen fu a tawan torda du ana hen sabi ko subete ko wakasi a tawan posoni tan ko nande mudum ana hen
utilisation dans le cadre des pesticides et autres
do me haddata e yotere amen ko noddirte magazine ko jantata kabaruji hawaluji mo Mohamed Baba Kunta mo ini Allah holli en jeddire warore do numero kesso goddo kassine.